Mauzo.
Mauzo.
The sexy producer Buddha P. Okay, ni jamaa. Body say Chikuzai.
What can you be in solo? What can you be in solo? What can you be in solo? A love for one tree. What can you be in solo? What can you be in solo? What can you be in solo? A love for
Joana, shaiji kwa mda mrefu, haina maana nawe kugombana. Tukishafuka furaha moja tunatengana, na kuwa wote mbali mbali. Ninayaona yana maana, tushirikiane sote ni kitu kimoja, na wala tusipigane. Ninaona yapite pite sana. Kutupiana na nyumba kuchomeana, tutaenda wapi bana? Mombasa peace and love, Nyeri peace and love, Nairobi peace and love, Kenya nzima, Kisumu peace and love. Chokos peace and love, Kamega peace and love, Nasema peace and love, Kenya nzima. What Kenya peace and love, what Kenya peace and love, what Kenya peace and love, a love for country. What Kenya peace and love, what Kenya peace and love. Chasikia siku moja bunge wamepigana, ama wakigombana, si wanaelewana, wanakula pamoja. Itakuwaje mwananchi situpigane, na tugombezane, na tukanyagane, na tuwane. Itakuwaje mwananchi situpigane, na tugombezane. Kimoja nivunje kwa siku moja, itakuwaje nchi yetu kitu kimoja, tuivunje kwa siku moja.
Wakenya peace and love.
Mauzo.
Mauzo.
The sexy producer Buddha P. Okay, ni jamaa. Everybody say Chikuzai.
What can you be so low? What can you be so low? itakuwa vizuri mina watu na juana. Shaiji kwa mda mrefu, meina mana nawe kugombana. Tikisha fuka kura kamoja tunatengana, na kuwa wote mbali mbali. Sote ni kitu kimoja, na wala tusipigane. Minaona ya pite pite sana. Chabikia midomu michafu kutupiana, na nyumba kuchomeana. Tutaenda wapi bana? Mombasa peace and love, na Nyeri peace and love. Chasikia siku moja bunge wamepigana, ama wakigombana, si wanaelewana, wanakula pamoja. Itapoje mwananchi situpigane, na tugombezane, na tukanyagane, na tuwane. Itapoje mwananchi situpigane, na tugombezane. Kitu kimoja nivunje kwa siku moja. Itakwaje nchi yetu kitu kimoja tuivunje kwa siku moja? Wa Kenya peace and love.
Mauzo,
Mauzo,
the sexy producer, Buddha P. Okay, ni jamaa, everybody say, Chiku say,
Wa Kenya peace and love, Wa Kenya peace and love, Wa Kenya peace and love, a love for country. Wa Kenya peace and love, Wa Kenya peace and love, Wa Kenya peace and love, a love for.